one biopsy.
Okay. Biopsy. Super Jazzy B. Na ATK. Nataka kuwa na wewe milele. Mpenzi wangu.
On the deck.